Go. Yeah. Go. This another man poison. Go, yeah. Monkey no fine, but in my mind like I'm. Go, oh yeah. Sure you want come calculate my money. Go, oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh, oh yeah. Who got to bless me, bless, oh, oh yeah. Chop the rice and banana, oh yeah. I go do my best, oh, yeah. Chop the way do one banga.
Ariko kibuna utangiye nsha. Ubete ubu boss ashobora kumbaza ngo ubundi ngindirimbo mwatangiriye mu ni yi ano muzamenye uko wisobanura kuko urimo urabivanga.
You know that I'm a big man. Kick harder than Jackie Chan.
Ati kick harder than Jackie Chan. Kim uribuka Jackie Chan?
Jackie Chan ndamukari ko subundi yagiye he wan.
Jackie Chan arashaje. Jackie Chan arashaje ariko aracyari
ko yari murenze ku muziki.
Eh man Jet Li ko buriya kugasobanuye. Oh my god, abantu mwese mwarebye gasobanuye umukari wa Jackie Chan. Ndagika ko izi ndirimbo ziza ko washimye ikigano cyacu rero turagitangiye no kudutangira twinjira muri studio. Of course musore wanyu Ernest ndicaye ngemba nicaye mu myanya y'icyubahiro
nange kimo ndi hano kubuhanga bw'ibyuma
kimo aba yicaye kure cyane mu gikoni
ariko bya byose turi kumwe.
Kimo wabonye ukuntu umusore muri weekend ishize yari yabiciye Kigali
hatwitse kuba umuntu atari hariya twarahombye.
Ariko ikintu cyo maze kubona abanyarwanda kazi n'abarundi kazi bamaze kumenyera ikintu bita gusohoka no kuryoshya
umuziki basigaye baryoshya imibare y'abari abantu bari bahaje.
No, ikintu gitangaje nuko igitaramo cyabaye ku cyumweru. Urumva abantu benshi ku cyumweru ubundi baba bafite akazi ku wa mbere ntabwo baba bakwiriye gusohoka. Ariko ikikwereka ko baba bakunze umuntu ni kwa kundi, ni ukuvuga ngo unaje mu minsi y'akazi bazi.
Ni ibintu bishimishije.
Turatangiye rero nk'uko nyine bisanzwe kudukurikira nk'uko umaze kubimenyera ni 94.9 ndetse na 95.2 kuba dukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bashobora kutwumva ni kwizana na 4.3 wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com urahadukurikira neza. Of course Facebook nayo tuba twayitwitse
ibyo bita gufyonda fyondaho
ufyonda like kuri vo vewa radio yacu ubundi ukadukurikira tumaze kugira imibare imeze neza ariko turacyabakeneye namwe
ibintu bishimishije.
Bamwita techno arakubwira ngo go ariko kimu harakaririmbo wigeze ku mixinga ntaratangira kuvuga
akaye.
Yeah man.
Ernest zindirimbo ntago wazikina ku bantu bagiye muri weekend kuko umuntu acyumva ngo bango
ari abantu turi bukure muri mudu
ari abantu banana
uranzurana niye nzabyasuneje rubanda
Okay, now go with you some time. Now, what do you know with that Danny Vumbi? Arakugira ngo bango,
ariko urumva wewe nawe yemeye kuzareruwe
ariko actually nyine ninabyo Kim tujye tunarasa no kuntego to turimo kuganira kandi mu kirundi n'umukerwanda baravuga ngo ukuri gushira mu biganiro you know muragani ariko finally mukanarasa kuntego niba wemeye gukora kurya bango nyine nguko dana bivuga ukemera gukoreraho
ugomba kwemera nibizaza
uzemere nibizavamo
ugomba kurera wawe
wabo muhungu wabo mukobwa na bintu byo kuvuga ngo ngwije ubundi ubonye inda yaje ukajya kuyikuramo cyangwa se umwana ukamuniga come on
ibyo bitekereza utarajya bango
Mukomeze mutwandikire muce kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika cyangwa se kuri Facebook yanjye ugeziwe Ernesto mukutubwira uko ikiganiro kimeze twebwe murumva tumeze neza cyane weekend yacu iraryoshye hano muri Amerika hatangiye kuza akabeho no kuvuga akabeho katangiye kuza ariko nk'ibisanzwe kimu ntajya avana magashati oh afete niba simbizi nako bosi nuko ikiza nuko bosi abadukurikira arabizi ko mu minsi imbere tuzagira Facebook live bakazajya bakureba ariko ubundi ufite amashati angahe kimu
amashati ni menshi cyane reganga zimbeho iri hano
no nitege actually shakubari itegeko we baguhaye ryo kuzajyuza wambaye amashati ngiye kuba tabimbiye
wowe se wowe rega uri mu yindi uri mu yindi category bangwe hose hanje ndaremera we mazumuntu sina mwanga nzamure ta kasabao
ukume mukire bana day actually reka nkubwire kimu uyu munsi uri ikiganiro nikirangirize kongira ikintu nwa Ntabwo ari ngiyewe mwabyumvishe kima hisa tujyana tayari mu Burundi tuvanye mu Rwanda ntimundenganye reka tujye mu Burundi gato twumve ko ibintu bimeze Waka
Semprema Dagokunda no giri mungenge Shistema
Umva shango simplement ndagukunda ntugira impungenge
ariko barundi
nabo selema urindoto ni sangamo Uyungu yitwa Ankes Don Douglas n'umuhanzi urimo kuzamuga ni muni afite ni ya gahunda twihaye na kimuko tuzaje twinda tuvumbura impano cyangwa se uturirimbo turyoshye
ahubwo nge naho nari muzi kabisa
na hari abantu mu Burundi bufite impano akarimbo yakise ngo urabaruta tukwibutse ko niba uri umuhanzi udukurikiye uri mu Burundi cyangwa se uri mu Rwanda ukaba wumva indirimbo idacurangwa ku Ijwi rya Amerika kandi ari nziza kuki utayituha
n'ahandi hose East Africa
muzi twoherereze gukorega ni nicyo tubereyeho
kwanza
kabisa umva ngo ako kamoto wisangirize ngo ndakamotera buri mwanya uzi ikintu bivuze nukuvuga ngo impumuro yawe ufite impumuro yawe wenyine ngenda yihumura
ode
wabyumvishe niza ode
ako sibundi Ernest wowe ikintu cy'ikirundi wakigiye ko numva mbana
man erega nuka urabizi ngiyewe nica mba nicaye negeranye na Diane negeranye na Fidel negeranye na Frederic
gusubunga numvise y'umunyarwanda
Diane sigavuga ikinyarwanda by the way ahubwo kimu hari abantu bari bakunze yakora bo hari kiganiro nakoranye na Diane bavugaga bati muzongere muzakorana na Diane mu minsi irimbe ku cyumweru gitaha tubafitiye indi surprise
ugomba kubakora ugomba nkuko wabibemeranyije ugomba gusoza
erega umuntu umugabo n'usoza amasezerano
ariko barabizi nabo kutica akazi
barabizi mhm utujyanye he noneho bamwita Ankes Don
Ahanga hura hazi se.
Oh my god. Yeah. Actually yako kanu kavuze ngo yo uhitumenye uwari we n'umwami ari Cuba.
Ababyumvise.
Na majina mapya kila mmoja amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa mina majina mapya kila kona amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa ona
turimo turagenda tugera hagati nyine y'ikiganiro cyacu nyirizina wongo bamwita Ali Kiba indirimbo yitwa ngo ikikimo
yingi niyo bita ngo seduce me
seduce me
n'umuntu cyo bisobanuye mu ndimi z'iwacu
nikuvuga ngo nkurura cyangwa se motereza
iyo ngibyo ntabyo bantu
kira mu janda mpa barani tamisifa oh paswa kicha Nina mandinga mapya
kucyo kwa gatandatu w'icyumweru gishize twakiriye message nyinshi cyane z'abantu bagiye batubwira twe twababajije ngo se ngo iyo ugiye gutereta cyangwa se ugiye kwemerera umuhungu cyangwa umukobwa ko mukundana ugendera kuki batubwiye byinshi bagendera habe abenshi ngo banga umukorogo abakobwa bwisiga umukorogo mushatse mwa uva ko kabahungu
baho mu gusubira kuri gikotore
ariko ka gikotore ni keza buriya
ubundi wabonaga uribuka kera ukuna abana bisiga gikotore ataraza ibintu byinshi
Imani
ari
ari kumva waragendaga izuba rya kuvaho kagira ngo nini ogira ngo bayindererwa
cyo bitirinda
Nacha kupenda nakama vumba
Uyu munsi rero nabwo nkuko bisanzwe nyine uraca kuri Facebook yanjye ugeziwe Ernesto cyangwa se Facebook yijwi rya America ni VOA radio yacu utwandikire uyu munsi none ikibazo kirabaza kiti umunsi wa mbere bakwangira cyangwa se umunsi bagutera indobo muri terimezo ubu ngo wa munsi
wagiye se kugukatira
wasabye urukundo bakakwangira umukobwa akakubwira ati nundi munsi nge
nuzanibe
ati barakubeshye nge narafashwe urumva cyangwa se umukobwa agasaba umuhungu ariko mu Rwanda no mu Burundi ntago akugwa ajya apfa gusaba abahungu urukundo
reka
narebera gategereza so turashaka rero tubwire umunsi bagukatira cyangwa bakwangira nirihe kosa wari wakoze ryatumye bakwima urukundo utwandikire Ahandi nyine ni kuri radio imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikana
ahantu hose mu mahanga
kabisa
kubabarira maze nkuryohere umutima w'umutima reka mbishira hagaragara kukugukunda ari igikorwa nawe kuganza no kukurinda icyo cyose cyo kubabaza
kwangiye twisubirira Burundi nakubwiye ngo Burundi uyu munsi turabakubita ibintu by'amasurprise hari uturimbo bo batazi ko dufite
nanjye ntabwo narinze kabisa urangiye
ako bakita ngo umwubatsi n'ubita Cody Wallace ndetse n'ubita Gisa Stivo uyu Gisa Stivo yigeze no kuba umunyamakuru mu Rwanda
ibyo byose
sarakubwira ngo arashaka kuba nyine ngo umwubatsi w'umutima wawe ngo ubungabunge ukomeze utwandikire kuri Facebook page zacu tubwire wowe umunsi wakwangira cyangwa umunsi wifuje gukundana n'umuntu ntibikunda akakwangira wari wakoze irihe kosa abenshi bakomeje kugenda batubwira Christian ngo nambaraga nabi ngo kandi nta mafaranga nari mfite
njyewe rero kankubwiza ukuri ne njyewe njyewe nankatiraga kubera ko nyiri muri secondaire njye wari ufite umutwe muremure kurusha abandi banyeshuri bose
muremure
umutwe ni ukuvuga ngo akantu harya bitaga bakitaga ngagida niba ari akabongosho
akabongosho k'akantu k'inyuma oh my god ariko nanjye ndagafite
oya ariko njye Imana nagize uko nagiye nkura nagiye nkurira
kagiye gashira winyibutsa hano bitipe inshuti yanjye ariko ubu ngubu yabaye umugabo ntabwo ndi bumuvuge yabaye n'umusitari yari afite iromba yari afite iromba urarivye ntabwo nzi ukuntu baryita mu kirundi ariko nizere ko baryita iromba
kaka niyo wambaraga agashati kari kameze nka mbaro ufite
umukondo uba warabwiye amaze kubyumva iyo ngiyo nyine yindi niraza guhita ikurikiraho mukanya ariko ukomeza utubwire ese ubyumva gute King James waravuga ngo ngiye ngo naramukundaga ariko mutinya agatinya kubimubwira bize no kurangira atabivuze
ariko se wabundi byo byakugenekeye gute
mana ngiye reka nkubwire kimu nakubishye ngiye nakoze nakoze icyo bita error de flap nigeze gutereta umwana kera urumva cyane namukundaga ibintu birimo biragenda neza ariko namusabye kwanza nafashe nibye nimero ahantu
gutese
muri telefone y'umujama nguko nambwira nakwiba telefone gakoramo nimero ndamwandikira message ndanje turavugana arambwira ati inimero yanjye wikuye hehe Shakimu byananiye kubisobanura ndamubwira nti niwe wayimpaye ndabimushinja aravuga tuzi n'ibindi uri umubeshye kuva umbeshye ku munsi wa mbere tukivugana
ntuzongere
n'ubuzima bwawe bwose wazambeshye
naje gukunda umukobwa umukobwa ariko yaruhi igiciro cyinshi naje kumwandikira musaba urukundo agiye kunsubiza yansubije ambwira ati usibye no kugukunda no kukubona simbishaka akandika waruwa chushanya hudutima kiramuntu turabyo abibonye arandega bantu babapyeyi oh 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 ingarutse noneho najerwa kajijumurego njandika ku ntebeye no mu makayi
bajya gato arari message nsekeje yitu ni ubita Cecile by the way abantu bose bitwa ba Cecile abantu bari kudukurikira ngo ari butare mu Rwanda ngo umuhungu wa mbere yakatiye ngo yashatse kumusoma ku munsi wa mbere bakibonana
ariko nizere ko hari mu bwumvikane
iki gihe cyo umuhungu
ko butarimo yabari indi case
amurirefe nkamwogereza amasahani
kandi uberi cyo yazize nawe yashatse wazere yashatse kubyihutisha
none se wiyuzaga amasahani byagenze gutubwo
ariko by the way King James igihe tuzaganira za dusobanura ukuntu yozaga amasahani
baragukatira warangiza ukoze isahani
turangije amasomo sinongeye kumuciryera uwa munyere kubutu kabise kabigatinda
Radijwi rya Amerika niyo ukomeje kurikira turacyarimo kugufasha kugubwa neza cyane mu kiganiro cy'umuziki ndabizi neza ko icyumweru cyose kiba cyarakugoye cyane ukora akazi kenshi ariko nyine twebwe tuba tuje muri iyi minota cyangwa se aya masaha kugira ngo at least tugufashe kuryoherwa n'ubuzima Kim, I can bet. Niba hari indi radio wari wumvaho iyi ndirimbo aho ngaho uherereye muri za radio zigarukira muri karitsiye, you know, umbipe.
The boom boom sound like angel dust. Girl, let me hold ya. Put me thing all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the boom like. Girl, I got a question for ya. Can I get an answer? Yeah, 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 yeah. Girl, I got a question for ya. Can I get an answer? Yeah, 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 yeah. Let me hold you.
Onjuru kaza muri gato. Iyi ndirimbo ngira ngo ku bantu bayumvishe kera yitwaga Tammy On. Ni umugabo bitaga Kevin Little.
Iyi ndirimbo ni mbi cyane kuko hari igihe uyishyiramo ari kugomba kubanza ukamubwira uti
umuriro ugiye kwa.
Ukata kwanza utaramubaza ibibazo.
Kwanza nge nzasaba boss ko kino kigano nzajya ngikorana n'umukobwa we bazakwirukana kimwe. Umva mfite umva mbonye umuntu tubyina ni indirimbo.
Ni ukuvuga ngo urabanduka mubaza ikibazo cyangwa ukamubyinisha akaba ari bwongera ukamubaza ibibazo nyuma.
Ako kandi. Mukomeze mutwandikire kuri Facebook page zacu mutubwire ukuntu ikiganiro cyabaryoheye mutubwire ukuntu ibintu bimeze mukomeze muduhe n'ibitekerezo nyine bijyanye n'ukuntu bamwe na bamwe bagiye babimura ukunda abandi ba
Girl, let me hold ya.
put me ting all around, yeah. Make me feel like I own, yeah. Kill it boom like a warrior, yeah. Hit the boom like.
Ariko iyi minota nayo nabwo izatuma abantu baryoherwa mani. Turabo tukicara muri studio gwe minota irarangiye nta kiga.
Ariko subundi Ernest waza propose bose akaje duhisa kabisa.
Oya ahubwo za ndo umuntu wose.
You got me going crazy. Turn me up, turn me up.
Van at least akakanya mareka duhaguruke tukabyine turimo no gusohoka nuko unoza kumva nta kivuga na kima ta kivuga
Sokia
nikushike ko twagiye
mame njo karepo na mi ngwino ngufumbate maze tukate nyemerera none mbikwereke byose singuwa. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing.
Kemo studio kugenda ubura
amasaba yagiye
gusa nyine wowe icyo usabwa ntukuri hagashinge kawe kuri radio ijwi rya America gahunda zo ziba ari nyinshi kandi ziba zikomeje tuzasubira
ariko sa ubu ngo iyi weekend nta kantu gahari
harya runtown arahari mu Rwanda
ni iyi weekend
ngirango ni weekend niba nibuka neza ahubwo mu Burundi Sauti Sol
irakubita iyi weekend
nukuvuga ngo ntimutubwire ngo urana ngo ngiye ngo nabuze ahantu nsokera ngo urabona ngo nigunze wapi nibumva harimo n'ukuntu kwa kwigunga ushobora kuza kujya kuri website yacu iki kiganiro ukongera ukagikina ukazajya ukomeza ukacyumva
ku kibakiriya
ya icyumweru cyose uzakomeza kugikurikira Kim reka tubabwire ngo peace and love amahoro
peace out kabisa.
It's just a dance. I really liked it. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It will be me. My engine, you fool, Sakayo. It's just a dance. Whoa. I wanna see you dancing. It's just a dance. Oh, baby, I wanna see you dancing. Oh, it's just a dance. Thank you, darling. I wanna see you dancing. Thank you, sweetheart. It's just a dance. Oh, baby, I wanna see you dancing. Just a dance. Oh, baby.